kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 eggalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloo herzii 13,830 irratti guyyaa roobii eggala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan oromoo fi afaan amaaraan walduraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti sinaa dhaqqabu ashamaa akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee galgala kanaa beeksisuun kan isin waliin turu Allii Bangadaatin. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee har'aaf qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisamu. Akkuma aadeeffanne jalqabarratti oduutu caqasamam. Ajjechaa wayyaaniin gama lamaan nurratti raawwachaa jirtu hanga yoomiitti obsinaa qophiin kanarratti fuulleeffatu akkuma oduun xumurameen isin biraan ga'amam. Ittaan suudhaan ammoo marii dhimma Oromoo irratti televiziyoon Aljaziiraa irratti gaggeeffame gara afaan Oromootti hiikne isinii dhiyeessina. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo xalayaa dhaggeeffattootaatu keessummeeffama. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa jechaa gara oduu galgala kanaattan isin ceesisam.
Dhaggeeffattoota keenya akka mooltan oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan Murataa Sabaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa Wallaggaa keessatti basaasa wayyaana irratti tarkaanfii xumuraa fudhate. Oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabe akka hubachiisutti waxabajjii 19/2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa Wallaggaa Onagiddaa bakka Guddin jedhamutti basaasa wayyaanee Taaddasee Hayila Sillaasee jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesee jira. Basaasaan wayyaanee kun uummata naannoo irratti hojii basaasummaa geggeessuun miidhaarraan ga'u caalaayyuu Onagiddaa lafa qubattoota jiranitti bobba'ee namoota adda addaa hojii basaasummaaf filee ijaaruun akkasumas sochii humna addaa woboo akka basaasanii mootummaaf galchan qajeelfama kennaafi kan ture ta'uu oduun nu dhaqqabe dabalee fagoodha. Basaasaan wayyaanee Taaddasee Hayila Sillaasee gochaa isaarraa akka dhaabbatuuf dhaamsisa dhaqqabullee irraa deebi'uu waan dideef tarkaanfiin xumuraa kun humna addaa waraana bilisummaa Oromoon irratti fudhatamuudha oduun nu dhaqqabe kan hubachiisu. Tarkaanfiin basaasa diinaa kanarratti fudhatame basaasotaa fi lukkeelee wayyaanee kan biroo kan naasiseef yaaddoo itti naqe ta'uunis gabaafameera. Dhiyeenya kanas humni addaa woboo godina Bahaa keessatti tarkaanfii basaasa wayyaanee tokko irratti fudhateen ajjeesuun ni yaadatama. Sabboontoti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifaman jibba mootummaa wayyaaneef qaban dirreetti agarsiisan. Maddii oduu qeerroo Jimmaarraa akka gabaasetti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifaman waxabajjii 25 bara 2013 Yuunivarsiitii Jimmaa Meen Kaampaas keessatti walitti dhufuudhaan dirree ba'anii jibba mootummaa wayyaaneef qaban dirreetti mul'isaniiru. Sirboota warraaqsaa kanneen abaa'oo leellisan wayyaanee balaaleffatanii fi walleelee garaa garaa dhageessisuun jaalalaaf mararfannoo adda bilisummaa Oromoof qaban agarsiisuu isaanii maddi oduu kun dabalee addeessa. Sochii fi walleelee warraaqsaa barattoota qeerroo yuunivarsiitii Jimmaarraa barana eebbifamaniin dhiyaatan kana dhaabuuf yookaan to'achuuf poolisootiif basaasoti wayyaanee hedduminaan bobbaafamanis sochiin barattootaa humnaa ol waan itti ta'eef itti milkaa'uu dadhabuu isaaniitu eerame. Bahaa Wallaggaa Ona Limmoo Galiilaa keessatti kan argaman milishoonniif uummanni dabbaloota wayyaana irratti fincilan. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti torban darbe keessa Bahaa Wallaggaa Ona Limmoo Galiilaa keessatti kan argaman hoogganoonni waajjira milishaa onichaa namoonni maqaan isaanii Ittafaa Galataa, Darajjee Gonfaa fi Fiqaaduu Alamuu jedhaman uffata yuuniformii milishootaa fi hidhattootaaf ittiin binnamaqaa jedhuun qarshii 1850 ol uummatarraa humnaan guruun dantaa mataa isaaniif oolfachuurraa mormiin milishootaaf uummatarraa itti dhalate. Mormii kanaaf milishoonni hidhattoonni gandoota ona limmuu jala jiran walitti dhufuun akkasumas uummata dabalachuun waxabajjii 21 bara 2013 hiriira mormii geggeessuu isaaniitu ibsame. Namoonni maallaqa nurraa guuranii nyaatan seeratti ariyaatan haga rakkoo keenyaaf furmaan laatamutti hojii ittiin seennu jechuun diddaa isaanii mul'isuun ibsameera. Daballoonni wayyaanee hojii saamichaa irratti bobba'an hanna isaanii gara dabarsuuf jecha abaa'oon nu seenee jechuun akka ololaa turan oduun nu ga'e dabalee hubachiisa. Baqattuutti Oromoo tokkummaa Oromoota Yaman jalatti ijaaraman waxabajjii 15 guyyaa hundeeffama saabaa waggaa 25ffaa kabajatan. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti ilmaan Oromoo baqattummaan biyya Yaman jiraatan jaarmiyaa tokkummaa Oromoota Yaman jedhu jalatti gurmaa'an walitti dhufoon guyyaa hundeeffama saabaa waggaa 25ffaa waxabajjii 15 bara 2013 kabajataniiru. Guyyaa kana seenaa sagalee bilisummaa Oromoo kan keessa darbee as ga'e bal'inaan kan wal hubachiisan waggaa ta'u maayii irrattis ibsa ejjennoo baafataniiru. Ibsa ejjennoo isaanii keessatti namoonni tokko tokko waraqaa baqattummaa kan UNHCR osoo qabanii diinaaf meeshaa ta'uun uummata isaanii fi qabsoo saba isaanii basaasuuf bobba'anii jiran gochi isaanii saaxilamee waan jiruuf yeroon akka irraa dhaabbatan hubachiisan. Dhumarratti tokkummaan Oromoota Yaman waboo jabeessuuf riyaala Yamanii 200,774 gumaachuun sirna kabajaa guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa waxabajjii 15 bara 2013 geggeeffate milqeen xumurate. Godina Baha Wallaggaa keessatti goojjamoonni du'uun walqabate lammiileen Oromoo nagaan hidhamaa jiran. Baha Wallaggaa ona Haroo Limmuu bakka Shakkoo jedhamuun beekamu gara daangaa Gumuzitti goojjamoonni afur namoota hin beekamneen ajjeefamuu isaaniitiin walqabate lammiileen Oromoo nagaan wayyaanotaan hidhamuu maddeen oduu naannicharraa gabaasaniiru. Haaluma kanaan dubartooti Oromoo sadii abbaan manaa mana dhibuurraa poolisoota federaalaan qabamanii ijoollee isaanii waliin mana hidhaatti dabarfamuutu dhaga'ame. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaan kanumaan raawwata.
Kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti isin darbaa jirudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabe itti fufam. Ajjechaa wayyaaneen gama lamaan nurratti raawwachaa jirtu hanga yoomiitti obsina? Qophiin kanattaanii dhiyaatu kanarratti fuulleeffata faana bu'a.
Mootummaan abbaa irree wayyaaneen waggoottan 22 darbaniif ifatti ilmaan Oromoo mirga isaanii fi kan saba isaanii gaafatan hidhaa dararaa fi ajjeesaa turuu fi jiraachuun beekamaadha. Ajjeechan gaggeeffamaa turee fi jiru kun dhuguggaa sanyiiti yoo jedhame dhara hin ta'u. Dhugaa ummanni Oromoo guutunii fi dhaabbileen mirga namoomaa idil addunyaa mirkaneessaa jiran waan ta'eef wayyaaneen saba Oromoo abbaa biyyummaa isaa haqaa jirti. Dhalataan Oromoo harka hidhattoota wayyaanetti guyyaa guyyaan du'u qaamaa hir'atuu fi bakka buuteen isaa dhabamu lakkoofsisaa haalan dabalee jira. Maddi hidhaafiin ajjeechaa kanaa ammoo sabni Oromoo qabeenya ormaa saamee daangaa saba biraa cehee akkasumas waan addunyaa kanarratti ta'aa hin jirree fi isaa hin malle gaafateetii miti. Akkuma miidiyaaleenii fi dhaabbileen mirga namoomaa adda addaa ibsaa jiran gaafin isaa kan kaleessaa kanarraas ta'ee kan boru mirgi namoomaa koo sarbamuu hin qabu biyya abbaa kootirratti kan murtii kennuu qabu ana qabeenyi koo halagaan saamamuu hin qabu kan jedhuudha. Maddi du'aaf isa saaxilaa jiru isa kana. Maddi biyyaa godaansifamuuf kanuma. Maddi dararamuu fi eessa buuteen dhabamuu ijoolleessaas kanuma. Beekaan Oromoo, dargaggeessi fi shamarran Oromoo walumaa galatti sabboontonni Oromoo har'a manaa bahaa isaanii malee gala isaanii hin beekne fi akka bahanitti hafan lakkoofsi isaanii hedduudha. Duuti akka gaaddidduu isaan faana joorti. Waa'ee abbaa biyyummaa Oromoo kaafnanni ajjeefamu barreessinaanis akkasuma. Sirban akka manaa bahanitti hafu carraaqanii daldalaan qabeenya horatanillee sababa hin beekneen hidhaatti darbamu yookaan ni ajjeefamu qabeenya saamamanii hiyyoonfamu kun dhugaa addunyaan beeku olmaa bultii Oromooti. Ajjeechan biyya baqachiisuu fi ukkaamsanii dhabamsiisuun Oromoo irra gahaa jiru akka tasaa kan raawwachaa jiru osoo hin ta'in kan itti yaadamee karooran raawwatamaa jirudha. Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti humna dhablee godhanii bitaa jiraachuuf kan gaggeeffamudha. Isa dhabamsiisanii qabeenya isaatti tabuuf yakka raawwatamaa jirudha. Yeroo ammaa kana ajjeechaan wayyaaniin saba Oromoo irratti raawwachaa jirtu ajjeechaa qawwee qofaa miti. Ajjeechaan raawwatamaa jiru ajjeechaa durumarraa'uu ka'ee mootummoonni Habashaa darbaa dabarsaa walirraa dhaalan ajjeechaa gama lamaan raawwatamudha. Innis ajjeechaa qaamaa fi ajjeechaa sammuu yookaan ajjeechaa qorqalbiiti. Wayyaaniin dargaggeessa shamarranii fi beekaa Oromoo rasaasa dhukaaftee hidhaatti darartee fixuu cinaatti yeroo ammaa kana akka hojiitti qabattee kan karooran dalagaa jirtu Oromoo beekumsa dhablee gochuu yoo qabaates akka beekumsa isaatti fayyadamee gatii beekumsa isaa hin arganne taasisuudha. TPLF yeroo ammaa kana ilmaan Habashaa Tigroota fi kanneen biroo kolleejota fi yuunivarsiitii irraa bahan yoo gurmeessitee hojii kennituuf ilmaan Oromoo ammoo kaan hidhaa kaan ammoo biyya abbaa isaanii dhiisanii akka baqatan taasisaa jirti. Wayyaaniin dabballoota oppiidiyoo waliin ta'uun dargaggoota Tigraay dabalatee ilmaan Habashaa magaalota Oromiyaa garagaraa keessatti maqaa maayikroo xixiqqaatiin gurmeessitee maallaqa maqaa gibiraatiin Oromoo irraa sassaabamu biliyoonan liqeessitee fi abbaa qabeenyaa yoo taasiftu ilmaan Oromoo ajjeesa fi baqataa godhaa jirti. Kanneen baqaa fi ajjeecharraa hafan ammoo akkuma hunduu quba qabu ogummaa adda addaatiin digrii fudhatanii dhakaa akka soqan taasisaa jirti. Ilmaan Oromoo baratanii carraa dhakaa soquu kana dhaban immoo digrii isaanii qabatanii ganda qonnaan bulaa yookaan horsiisee bulaa keessaa bahanitti deebi'anii akkuma abbootii isaanii fi akkoo fi akaakayyuu isaanii qotiyyoo camadanii qotuu yookaan loon tiksuutti bobba'anii jiru. Kun dhugaa qabatamaan baadiyyaalee fi magaalota Oromiyaa keessatti mul'ataa jirudha. Ajjeechaa jechuun tokko isa kana. Ilmaan Habashaa ammoo Tigroonni fi warri biroo wayyaane fi oppiidiyoon deeggaraman magaalota Oromiyaa fi waajjiraalee Oromiyaa mara dhuunfachuun carraa hojii jiru maratti fayyadamanii duroomaa jiru. Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ilmaan Habashootaaf waajjiraalee Oromoo keessatti carraa hojii banuu fi cinaatti maqaa maayikroo fi xixiqqaatiin ogeessi ramadamee fi gurmeeffamanii magaalaa barbaadan keessatti lafti ammi barbaadan kennamee fi daldalaa jiranii fi bu'aa dabballoota oppiidiyoo waliin qooddatan lakkoofsisaanii hedduudha. Maallaqa yoo gaafatan wabiin isaan hin barbaachisu. Ilmaan Oromoo baratanii hojii dhablee ta'aniif ammoo carraan akkanaa kun yoo habjuu ta'e malee gongumaa kan yaadamuu miti. Yoo jira jedhames fakkeessiif nafxanyoota afaan Oromoo dubbatan keessa buusuudhaan fakkeessudha. Dabballoota yookaan deeggartoota sirnichaa kan ta'an hangi yaraanis hiree kana argatu ni malu. Kanaaf carraan ilmaan Oromoo baratanii akkuma abbootii isaanii galanii qotuu yookaan loon tiksuudha. Fedhii fi kaayyoon wayyaanis kanuma. Akka Oromoon barnoonni faayidaa hin qabu jedhee doofummaa keessa turu irratti hojjechuudha. Kaayyoo Habashootaa kaayyoo waggaa dhibbaa fi alamaa ture galmaan ga'uuf ijibbaata itti jiramuudha. Akka eenyumtuu hubachuu danda'utti ilmaan Oromoo baratanii erga magaalotaa fi waajjiraalee biyyattii keessatti carraa hojii dhorkatamanii carraan jiru baadiyyaatti deebi'uudha. Baadiyyaatti deebi'uun mataa isaatiin hammeenya qabaachuu baatus ennaa namni oggoottan hedduuf baratee digrii hin heebbifame tokko baadiyyaatti deebi'ee akkuma abbootii isaa qotiyyoo camadee qotu ennaa inni magaalatti dhalates digrii baatee dhakaa soqu yookaan hojii malee taa'u ijoolleensichi barnootaaf qophaa'an maalirraa baratu? Abdiin ol guddattuu Oromoo maali? Abbootiin ijoollee isaanii barsiisuuf qophaa'an hoo maal jedhu? Faayidaan barnootaas maali? Shakkii malee ilmi abaluutu kunoo baratee waan bu'aa dhabeef akkuma abbaa isaa qotiyyoo camadee qotuuf baadiyyaatti deebee yookaan hojii dhabee dhakaarra taa'aa oola jedhanii akka barnootarraa abdii kutatan ijoollee isaanis barnootarraa dhaabaniif kan hojjetamaa jiru ta'uun beekamaadha. Fedhiini fi kaayyoon Habashoota kaleessa fi wayyaanee har'aas kanuma. Oromoo qaamaa qalbiin ajjeesanii abbaa biyyummaa isaa haaluudha yoo milkaa'eef. Gama biraatiin gocha shiraa wayyaanee kana kanneen hordofan miidiyaalee fi jaalattoonni bilisummaa gaafin isaan kaasan ummanni Oromoo akkanatti hidhaan ajjeecha fi biyyaa baqachiisuun irratti raawwatamu kun lakkoofsisaa meeqa kan jedhuudha? Warri aangoo biyyattii dhuunfatee saba Oromoo dararaa fi saamaa jiru hoo meeqa kan jedhuudha? Kanarraa ka'uudhanis akkamiin ummanni ammana ga'u ummanni qabeenya qabu abbaan biyyaa kun murna lakkoofsa keessa hin galleen dhiitama jedhu. Kun immoo gaafii sirrii fi haqaati. Maaliif jennaan Oromoon impaayera Itoophiyaa keessatti galaana galaana ta'ee osoo jiru siyaasa fi dinagdee biyyattii keessatti bakka dhabsiifame abbaan biyyummaa isaa haalame gabrummaa jala waggoottan amma kanaaf jiraachuun qaanessaadha. Jireenya gabrummaa jireenya qaanessaa ajjeechaa gama lamaan nurratti raawwachaa jiru kana jalaa ba'uuf ammoo falli jiru harka wal qabatanii ka'uu qofa. Yeroon isaas amma. Bilisummaa keenyaaf kan qabsaa'uu qabuun immoo Oromoodha malee kan biraa waan hin taaneef.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qindaa'e akkuma itti fufetti jiram. Marii torban kana televiziyoonni Aljaziiraa qophii isaa The Stream jedhu irratti dhimma Oromoo laalchisuun taasise gara afaan Oromootti hiiknee akka taanutti qindeessineerra faana bu'am.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Akkuma jalqaba irratti irraa tuqame televiziyoonni Aljaziiraa jidduudhuma dabre kana sagantaa The Stream jedhamu keessatti Itoophiyaa keessatti uummanni guddaan yookaan wayyabni Oromoon maaliif saba mootummaadhaan adda durummaan itti xiyyeeffatamee hundaa olitti hacuuccaaf affeeramu ta'e mata duree jedhuun marii gaggeessee jira. Marii kana irrattis miseensi shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan damee dantaa alaa Jaal Dr. Fidoo Eebbaa, sabboonaa Oromoo fi xinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'e dargaggoo Jawaar Mahammadii fi sirna wayyaaneetiin biyyaa ari'amee wayitaammaa kana Ameerikaa kan jiraatu fi gulaalaa marsariitii yookaan weebsaayitii Oromoo opride.com jedhamu kan ta'e gaazexeessaa Mohaammed Adamoo hirmaatanii jiru. Nutis marii dhimma Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan televiziyoonni Aljaziiraa qopheesse kana akka itti aanutti cuunfinee afaan Oromootti hiiknees ni dhiyeessina. Nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Hello, I'm Samuel K and you're in the stream. today, why does Ethiopia's largest ethnic group consider themselves to be one of the most persecuted by their government? We'll look at the challenges faced by the Oromo people.
Televisiona Al Jazeera Kopi The Stream jedhamu kanarratti kanneen hirmaatan kan mari'achiistu Fami Okefi gulaaltuun dijitaalaa digital producerin Malika Bilal yaada keessummoota affeeran sadanii jechuunis miseensa shanee gumii sabaa dabalisummaa Oromoof gaafatamaa damee dantaalaa jaal Dr. Fidoo Eebbaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammedii fi gaazexeessaa Mohaammed Aadamoo odoo hin caqasin dura haala ummanni Oromoo Itoophiyaa keessaa irra jiru akkasitti tuqan.
The Oromo people make up about 40% of Ethiopia's population, but according to human rights advocates, they lack equal political rights, face widespread discrimination, and have long felt targeted by the Ethiopian government. So as a result, over many years, millions of Oromos have fled their homeland to become refugees in other nations.
Ummani Oromo baayyina ummatoota Itoophiyaa keessaa 54% haa ta'u malee akka dhaabbileen mirga namummaa falman jedhanitti ummanni wayyamni kun aangoo siyaasaa isa madaalu hin qabu. Moggeeffamni fi hiraarri bifa hedduu irratti raawwatama. Akkasumas baroota dheeraadhaaf mootummaa Itoophiyaatiin itti xiyyeeffatamee duulli irratti gaggeeffamuu ibsata. Kanarraa kan ka'es baroota dheeraa keessa lammiileen Oromoo miliyoonaan lakkaawaman biyya isaanii dhiisanii biyyoota alaa adda addaatti baqachuuf dirqamanii jiru. Itti fufuudhaanis akkamittiin rakkoon kun hundi saba ummatoota biyyattii keessaa walakkaa ta'uu irra gaha gaafii jedhu kaasuudhaan keessummoota ishee affeerti qopheessituun marii kanaa Faamii Okee.
So how did all this happen to a group of people who make up almost half the country? To help us answer this is Fidoo Eebbaa, the foreign affairs representative of the Oromo Liberation Front. He joins us from Minnesota in the United States. And in New York we have Mohammed Adimo. He is a journalist and editor of the Oromo news website, O Pride. Fidoo and Mohammed, it's great to have you in the stream. Jawaar, let me start with you. It's really hard for outsiders to understand that if a group, an ethnic group, makes up 40% of the population of a country, why they feel persecuted. Why is that?
Televizyoonni Al Jazeera Kopi The Stream jedhamu kanarratti yaada gama mootummaa Itoophiyaatis dhiyeessuudhaaf tattaaffiin taasise milkaa'uu dhabu deebisaa dubbihimaan Wayyaanee Shimallis Kamaal laatee ragaa godhachuun ibsee jira. Dhimma ummata Oromoo fi rakkoon sirna wayyaanetiin lammiilee Oromoo irra gahaa jiru miidiyaa idil-addunyaa kan akka Al Jazeera irratti bahuudhaan mariif qophaa'uun hedduu kan isa rifachiisee fi yaaddoo guddaa itti uume Wayyaaneen karaa dubbihimaa sirnichaa deebisaa iimeeliin laateen nuti marii bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo mootummaan keenya shororkeessaadha jedhee moggaasee waliin taasifamu irratti hin hirmaannu jechuudhaan dhugaa jalaa dhiyeessee jira. Qopheessituun marii kanaa Faamii Okee itti fufuunis gaafin dhiyeessite ummanni wayyabni kun maaliif mootummaadhaan hiraarree hammanaa narra gahaa jira jedhee akka himatu hawaasa yookaan kanneen halaala jiraniif hubachuun rakkisaadha. Mee nuuf ibsi jechuudhaan xiinxalaa siyaasaa dargaggoo Jawaar Mohaammed affeerte.
Jawaar, let me start with you. It's really hard for outsiders to understand that if a group, an ethnic group, makes up 40% of the population of a country, why they feel persecuted. Why is that?
I think the persecution and the discrimination goes back to how they were incorporated to the present day Ethiopia. About 100 years ago, they were conquered by the Ethiopian, the Abyssinian state that were able to get modern weapon earlier.
Moggeeffamni fi hiraarri uummata Oromoo irra gahaa jiru kun kan eegalu akkaataa isaa waggoota 100 dura biyya amma Itoophiyaa jedhamtu sanatti dabalamaniin walqabata. Uummanni Oromoo bulchitoota Abiisiiniyaa isa dursuudhaan meeshaalee ammayyaa argataniin jaarraa 1 dura koloneeffatame. Yeroo sanarraa kaasee wayyabummaa fi qabeenyaan Oromoon qabu abaarsatti ta'e. Uummanni Oromoo karaa dinagdeetiin GDP biyyattii keessaa 60% akkasumas lakkoofsa uummatoota biyyattii keessaa ammoo 40% haguuga. Kanaafuu uummata kana biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sanatti dabaluudhaaf sochiin taasifamu kamuu qoodama qabeenyaa kan lakkoofsa isaatiin madaalu barbaada. Itoophiyaan ammoo kan bulfamaa turtee fi jirtu abbootii irreetiin waan ta'eef mootummaan abbaa irree kamiyyuu uummata Oromoo biyyattiitti dabaluuf sossookamu gaaffiin qoodama dinagdee fi aangoo siyaasaa wayyummaa Oromoon madaaltu itti dhiyaata. Kanarraa kan ka'es abbootiin irree uummanni Oromoo biyyattii keessatti humna dinagdee fi siyaasaa baay'ina isaatiin madaalu argate sirnoota abbootiin irree akka aangoo irraa hin qaarisne gochuudhaaf itti fufiinsaan hiraara irraan gahaa jiru.
Because of this they continue to repress them in order to ensure that they never get the fair share and force any the dictators out of power.
Australia ra America na ratikara YouTube ya da shi video kan latte sauratti kadir la million oromo biya amba ka Australia ke sijiran afani fi adasani ifsechuraf walabumma akka qabantukte oromoni oromia ke sijiran garu afan oromo dubbachuf akka hirar famani ifsite limu makanarati yadasa akkalatuf kan afira mitin talansi asa dargaggo jawar muhammad akas jedam.
So Sureti says that outside of Ethiopia she has the ability to speak the language she wants to speak without being persecuted. What does that mean that it's like for a Romo in Ethiopia?
Now it's changing a little bit, but in the past, particularly during my grandfather and father's time, if you have an Oromo name, if you speak the Oromo language, you will be targeted, you will be identified as enemy.
Amma teko jijjira majram duran bara abba fi akakayu kiya yo maka oromo qabatte fi afan oromo dubatte tiyefanna mutuma angore jiru ke senta dina jiramte mogga famta jirenya hawasumma ke setti sitti kosama ni mogge famtas lalcha siyasa ketin tiyefanna ke sente midaf satlamta hidatti darbamta akawli galat ethiopia ke setti oromo tawuf enyumma ke jijjirte namabra of mogga su qabda yokan mogge famudan radinak defi siyasa dabde jiraachuda hirenke.
Generally to be an Oromo in Ethiopia is either you have to change your identity and claim to be somebody else or remain marginalized, lose economic and political opportunities.
Yadni Jawar Muhammad latekun hala ummani Oromo ke sejru mutanno wete Ethiopia turte qabdu jechun abba marsariti yokan website Oromo Opride jedamu gazetesa Muhammad Adamu gafete kopesitun the stream fami okay inis ayen dugada jechun egalam.
This is what Jawar is saying. Is that your experience when you were in Ethiopia?
Absolutely. I mean, this is the experience of Oromos for several decades, and as far back as the century, there is this systematic cultural and political and economic discrimination where you are
ayen dugada kun mutanno umman Oromo waggo tajarra tokolif kesederbeda biyyatti keessatti uummanni Oromoo moggeeffama karaa aadaa siyaasaa fi dinagdeetiin irra ga'een akka eenyummaa isaa dhoksee sodaan liqimfamee gadaantummaan jiraatu taasisuuf baroota kurna hedduuf jaarraa tokkoof jechuutu danda'ama irratti hojjetameera. Uummatichi fuulleetti ba'ee eenyummaa isaatiin boonee gaaffilee mirgaa kan siyaasaa fi dinagdee akka hin gaafanneefamoo abbootii irree Itoophiyaatiin okkaamamaa ture. Itoophiyaan impaayera dhiigni uummatoota dhangalaafamaa afaan qawweetiin tikfamaa jirtuudha. Kan uummata Oromoo irra gahaa jirus tooftaadhuma duraanii sana fayyadamuudhaan madaalli siyaasaa akka isaan irraan fudhatamne uummaticha moggeessuu fi hiraarsuutu ammas abbootii irreetiin hojjetamaa jira.
Marii televiziyoon Aljaziiraa sagantaa The Stream jedhamu irratti qopheessa irratti hirmaachuu kan didan wayyaanonni dhaamsa karaa imeelii erganiin akkuma amala isaanii jechoota filachuudhaan Oromoon uummata wayyaba kabaja qabnaaf jechuudhaan xibaaruuf yaalanii jiru. Kanumaan walqabsiisuudhaanis mariisistuun qophii kanaa yaadni dubbi himaan Itoophiyaa laate kun barreeffamaan kaa'amee yoo ilaalamu mootummaan Oromoof kan kabaja qabu fakkaata. Ergasuu Oromoon maaliif komii hedduu irratti kaasaa jechuudhaan miseensa shanee gumii gumii sabaa dablisummaa Oromoo fi gaafatamaa damee dantaa alaa jaal Dr. Fidoo Eebba gaafatte.
Well, particularly the present government controls everything from the military.
Mootummaan Itoophiyaa amma aangoo irra jiru waraana caasaalee mootummaa fi kanneen biroo dabalatee hunda dhuunfatee jira. Biyyattii keessatti Oromoonni sodaa fi dhiphoo keessa jiraatu. Akkuma waahillankoo ana dura marii kanarratti ibsan baroota dabran keessa lammiin Oromoo tokko eenyummaa isaa dhiisee kan biraatti of ibsu malee ani Oromoodha jedhee of ibsuun hedduu rakkoo ture. Biyyattii keessatti ulaagaan namni tokko gabrummaadhaan akka fudhatamu itti fayyadamu keessaa tokkos kanuma. Aadaa fi duudhaa uummanni Oromoo barootaaf hordofaa ture irratti xiyyeeffatamee itti duulamaa ture. Ammas ittuma jirama. Baroota dabran keessa olaantummaa saba Amaaraatu ture. Isaanumatu aangoo siyaasaa Itoophiyaas dhuunfatee ture. Amma immoo murna olaantummaa saba Tigraay tiksutu sirna abbaayirrummaa diriirseen afaan qawweetiin biyyattii bitaa jira. Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru. Hacuuccaa suukkanneessaatu uummata irratti raawwatamaa jira.
There is no democracy. There is severe repression.
Impaayera Itoophiyaa biyya sabootaa fi sablammoonni hedduun ukkaamsaa sirna abbaa irreetiin keessatti hidhamanii jiran ta'uun beekamaadha. Uummatoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa Oromoon sababootummaa aangoorra jiruun adda durummaadhaan itti xiyyeeffatamee hacuuccaan roga hedduu irra gahaa jiru ta'uunis ni beekamam. Kan mooliinis gulaaltuun dijitaalaa qophii The Stream Malikaa Bilaal gaazexeessaa Muhammad Aadamuutiif gaafin dhiyeessite Itoophiyaa keessatti uummanni muggeeffamaa fi hacuuccaa mootummaaf afeerame Oromoo qofaa kan jedhudha. Innis akkas jedha.
There is no denying that the Oromo are not the only one that are discriminated, and there are other several minority groups in Ethiopia that are facing similar persecution.
Ethiopia keessatti sabni cunqursaaf affeerame Oromo qofaa miti ka jedhu dhugaa hin alamne. Biyyattii keessa saboonni bicuun moggeeffamaa fi cunqursaa uummata Oromoo mudataa jiru fakkaatuuf affeeraman biroonis ni jiru. Haa ta'u garuu gara jecha wayyaanonni dhaamsa imeelii isin ergan keessatti fayyadaman ka Oromoon uummata guddaadha jechuun faallaa dalagaa itti jiranii haasa'uun dalagaa itti jiran dhoksuuf fayyadamaniitti yoo nan dhufu jecha guddaa pireezidaantii Ameerikaa akka turan John F. Kennedy jedhaniin fayyadamuun barbaada. The nation that is afraid of the truth is afraid of its people. Biyyi yookaan mootummaan dhugaa sodaatu mootummaa uummata sodaatu jedhan John F. Kennedy. Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiru isa kana. Mootummaan Itoophiyaa uummata irraa sodaa waan qabuuf dhugaa jalaa dheessa. Yaaliin wayitaa ammaa kana mootummaan Itoophiyaa Al Jaziiraan ergamaa masrii ta'ee hojjetaa jira jechuudhaan rakkoo masrii waliin qabuun golgee Al Jaziiraa biyya masrii waliin walitti dhedheessuuf tattaaffiin taasisaa jiru dhugaa biyyattii keessa jiru ololaan okkaamsuufi. Uummanni Oromoo haqni isaa akka dhagahamu barbaada. Mootummaan Itoophiyaa ammoo sagaleenii fi dhugaan Oromoo akka hin dhagahamneef tattaafata kanatu wal dura dhaabbachaa jira. Rakkoo Itoophiyaa hudhee qabee jiruuf bu'uurri isaa rakkoo uummata Oromooti jechuutu danda'ama. Oromoon handhuura biyya Itoophiyaa jedhamtu sanaatti argama. Itoophiyaa keessa rakkoo uummata Oromoo furmaatan argatiintu jira. Hanga ammaa namni yookaan qaamni tokkollee rakkoo uummata Oromoo kana dhaggeeffachuu fi ibsuudhaaf fedhiin argisiifne. Mootummaan Itoophiyaas ta'ee waa'ee rakkoo Oromoo irraa dubbachuus ta'ee furmaataaf hojjechuu hin barbaadu. Biyyattii keessatti uummanni Oromoo mirga isaa kan dhugoomfanneef karaan siyaasaa itti cufamee jira. Rakkoon uummata Oromoo biyyattii keessatti ifatti mul'atu kun hundaan gurilaatamee fi caqasamee furmaataaf hin hojjetamu taanaanii fi akkuma ammayyuu ifatti mul'ataa jiru mootummaan Itoophiyaa Oromooliin haasa'uuf fedhii dhabuun itti fufnaan rakkoon Itoophiyaa furmaatan argatu. Dhugaa jiru fudhachuu didanii moggaatti isa dhiibuu fi hacuucuu kana didataa jira Oromoon. Dhaaba kallachi qabsoo Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti deeggarsa dhabsiisuu fi jibbisiisuu kan akeekkatan wayyaanonni akkuma amala isaanii deebii affeerraa Al Jaziiraa diduuf laatan keessatti adda bilisummaa Oromoo dhaaba uummata Oromoo biratti yakka raawwate waan ta'eef bakka bu'aa isaa waliin mariif dhiyaachuu didne jechuudhaan afan fajjii uumuuf yaalan. Kanarratti deebisaa akka kennaniif kan affeeraman miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa damee dantaa alaa Jaal Dr. Fidoo Eebbaati.
How do you respond to that?
That's false. In fact, the Oromo people love the Oromo Liberation Front, and that's in fact their difficulty.
Kuni ara ummanni Oromo dhaabata adda bilisummaa Oromo ni jaallatam. Jaalalli fi deeggarsi ummanni Oromo adda bilisummaa Oromoof qabu kun ammoo mootummaa Itoophiyaatti rakkoo guddaa itti ta'ee jira. Qondaalota mootummaa wayyaanee keessaa tokko uummanni Oromoo guddaan adda bilisummaa Oromoo waan deeggaruuf adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti naquudhaaf manni hidhaa nu hin ga'u jedhee kan dubbate wanti agarsiisu adda bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo bal'aa biraa jaalalaa fi deeggarsa qabaachuu isaati. Isa abaa'oon uummata irratti yakka raawwate jedhamuuf ammoo nuti akka dhaaba adda bilisummaa Oromootti gochaa jeequmsaa bifa kamiitu ni balaaleffanna dura ni dhaabbannas. Akka adda bilisummaa Oromootti rakkoo uummata keenyaa kana karaa nagaatiin marii fi araaraan furuu kan barbaannu ta'ullee mootummaan Itoophiyaa diddaa agarsiise. Yeroo hedduu waltajjiilee qopheessuudhaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti haasawni nagaa adeemsifamee rakkoo uummata keenyaa furuun akka danda'amu tattaafanneerra. Mootummaan garuu ni dideem. Sababaan mootummaan wayyaanee adda bilisummaa Oromoo waliin haasawa nagaa gaggeessuu diduuf addabilisummaa oromoo biyyattii keessatti ummata oromoo fi ummattoota biyyattii biroo waliin walaba ta'ee hojjeta yoo ta'e wayyaaniin ni injifatama. Aangoo amma harkaa qabu kanayyuu dhaba. Kanaaf didaa jiram. Murni wayyaanii sababaan ummata wayyaba ta'e oromoo akkasumas dhaaba kallacha qabsoo saba kanaa addabilisummaa oromoo sodaatuuf murna saba bicuu keessaa ba'e waan ta'eef. Kanaaf aangoosaa humna qawweetiin tikfataa jiram.
We are carrying arm just protect ourselves. Self defense. We are in our country.
Nuti gaaffin keenya karaa nagaa akka deebisaa argatu barbaanna. Kan qawwee kaasnee lolachuuf dirqamneef gaaffin karaa nagaa kaasne waan deebisaa dhabeef. Gaaffii kana kaasuu keenyaan waan mootummaa Itoophiyaatiin duulli nurratti banameef duula akka sabaatti nurratti baname ofirraa qolachuufi cunqursaa nurra jiru ofirraa kaasuun mirga keenya gonfachuudhaaf qawwee kaasnee lolachaa jirra. Nuti biyya ormaa dhaqnee duula namarratti hin banne biyyuma keenya Oromiyaatti duula alagaan dhufee nurratti bane qolachaa jirra. Kuni sochii of ittisuuti. Warreen lootee seentotaa biyya keenya dhufuun duula ummata keenya irratti banan ofirraa ittisuu qabna.
We have to defend our people and ourselves from these intruders.
Akka ogeessa miidiyaa yookaan gaazexeessaa tokkotti himata wayyaaniin adda bilisummaa Oromoo irratti dhiyeessu kan ilaalchuudhaan ibsa gamasaa akka laatuuf kan gaafatame gaazexeessaa Mohammad Adamoo akkas jechuudhaan himata wayyaanii kanaaf deebisaa laata.
I'm certainly not privy to the information that the government is looking at, but what I do know I can tell you as a journalist, and many other journalists who covered in Ethiopia can tell you, is that the Ethiopian government is known to fabricate and produce fake documentaries to accuse and also persecute their opposition. In a very clear example of that is just about 2 months ago, a story that was also published on Al Jazeera was that
odeeffanno mootummaan Ethiopia barbaadaa jiru laalchisee wanti sirriitti beeku hin jiru. Garuu ammoo ani akka gaazexeessaa haala Ethiopia keessaarraa quba qabu tokkotti wanti siif ibsuu danda'u kan gaazexeessitoonni biyyattii keessa jiran hedduunis ragaa bahuu danda'an yoo jiraate mootummaan Itoophiyaa wayitaammaa fiilmii dookumentarii adda addaa qindeessuudhaan dhaabbilee sirna isaa morman itti yakkaa jira. Kanaaf ammoo fakkeenyi tokko haaluma dhiyeenya kana biyyattii keessatti ta'e akka TV'n Al Jazeeraallee irratti gabaasaa dhiyeesse dhimma gaafii mirgaa hawaasa musliimaa Itoophiyaa keessaati. Mormii hawaasa musliimaa biyyattii keessatti guddachaa dhufe ukkaamsuu fi gaaficha gara dabarsuudhaaf jecha fiilmii dookumentarii qindeessanii miidiyaa biyyattii to'annaa isaanii jala jiru irratti dhiyeessan. Fiilmii qindeessan kanaanis lammiilee karaa nagaatiin daandilee Finfinnee irratti hiriira bahuun mirga isaanii gaafatan shororkeessoota biyyoota akka maalii Aljeeriyaa fi bakkoota biroo jiran waliin hidhata qabu jechuudhaan ololarratti oofaa ba'an. Kun dhimma gonkumaa walitti hidhatuu hin qabnedha. Aba'oon uummata Oromoo irratti yakka suukkanneessaa jedhame raawwachuu isaatiif ragaa qabaachuu baadhullee wanti hin beeku hin jiru. Garuu ammoo yakki mootummaan Itoophiyaa amma aangoo irra jiru uummata Oromoo fi uummatoota biyyattii keessa jiran biroo irratti raawwatu hedduu fi suukkanneessa dugoggii sanyii namaa kan jedhamuu danda'uudha. Akka yaada kiyyaatti wanti ta'uu qabu mootummaan Itoophiyaa qaama biraa gaafatamaaf dhiyeessuun duratti ofii isaatiif iftoomina qabaachuu fi gaafatamummaan itti dhaga'amuu qaba.
Against the Oromo and other ethnic groups really in that country amounts to something more dangerous that we could call it maybe ethnic cleansing in something of that nature. So I think what needs to happen is there's got to be some transparency from the government and accountability for their actions before they seek to hold others accountable.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya marii televiziyoona Al Jazeeraa sagantaa The Stream jedhamu irratti qophaa'e kan ilaalchuudhaan qophiin marii gaggeeffame afaan Oromootti hiiknee isinii dhiyeessine kanaan hin xumuramne. Itti fufasaa sagantaa keenyatti aanu keessatti itti deebina.
Oh, God, you're my door. ቱ ኤርካፎፊ ሀዲማቱ
ኦፒ ጣላያ ዳጌ ፈቶታ
ረዴቢኡን አሸማ ከም ጅርቱ ከበጀሞን አገፈቶ ተገኘ ከነታንሱን ቆጲ ጣለዮ ተከይሰኒቱ ዲያተም ዳምሶን ከይሰናራ ይረሄዱን አምሰበገ እትኒ ሲንገይቲ ጣላያ ሰጀል ቀባት ደበረም ዱራንቱርሲኒ ነጋንከኝ ጃሉማ እሲና ደቀቡ እታንሱን ኡመተ ኦሮሞ በየከይሳፍ አላም ትሮተን ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞፊ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ድሬ ፈልማር ጅሩን በገሁንዴ ፈመሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ወጋዲግ ደሚሸነፋን እሲንገይጀቻ ጣምሰ ገባብዱ አርማንገዲ ደበርፈቹ በርባን ከንጀደን ቀብሳ አብዱ ዩሱፊፊ ቀብሳ ቦና ሴፉቲ ድሬ ቀብሶራም ጣምሲ ኑንጋኒስ አከስጀደም ሰገሌም ብሊሱማ ኦሮሞ ኤርገሁንዴ ፈሜካሴ ሃንጋር አቲ ኡመተ ኦሮሞ ደመቅሱ አከሱመስ ሽረዲና ሳጢሉረት ሆጂ ጉዳው ጀቴርም ኩናሞ ሴና ቀብሶ ከሰት እንጅፈኖ ጉዳዳም ከናፍ ኡመኒ ኦሮሞ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ደገፈቹን አምሰድ አብኒሳ አባ ኦንደበርሱቴ ኦዴሰ ዳበሳ ሆርደፉን በርባጭሳ ደጀነም ቀብሳ አብዱ ዩሱፊፊ ቀብሳ ቦና ሴፉ ድሬ ቀብሶራ ጣምሰኑ ኤርጊተኒፍ ገለታር ገዳ ሂርማናን ከሰን ኢትያፉ ፉጀነም አሸማ ያሰቦንቶ ተሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ አከም ጅርቶ ዱርሴ በገሁንዴ ፈመ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ጋዲግደሚ ሸነፋቲን ኑንገንጃም ወጋዲግደሚ ጃፋን አሞ ከን በዳጢናፊ ብሊሱማ ኑፋተውም መገርሳ ቅልጡ በከጅሩራ ኑቲስ ገለታ አርገጥ ጀቻ ሂርማናንከ ኢትያፉፉ ጀናም ሳባው ሳባው ሙልፍቱ ኤኙማ ኢፍሲቱ ብሊሱማ አራተ አባው ሰገሌ ብሊሱማ ተርካንፊ ሰቦኑማ ጉዲፍቱ ሰቦኑማ ፈልመታ ቢያ ሚርከ ኦላንቱማ ያ ሰገሌ ዱጋ ኢጆን ኬኛሱማ ጀባት ኢትፉፊ ኢላፊን ጎንኩማም ወለሎ ከነከኑፍ ኤርጋሙ ቀብሳ ቄሮ ሰባ ዮኪን ዩያ አህመድ ዑመር ድሬ ቀብሶራቲ ቀብሳ ቄሮ ሰባ ወለሎ ኑንጌ ሴፍ ገለቶሚ ኑበሬ ሱራ እንጣበቲን ሲንጀና እሾ ያሳባው በጉመጠለቴ ሚጠመ ኦሮሞ ሙልፍቴ ሳጥልቴ ሀቅ አዋለሜ ይፈቲ ሙልፍቴም ጀቹን አምሰታኑ ከነከኑ ኤርጌ ቀብሳ ዑመር አብዱራማን አደም ድሬ ቀብሶራቲም ኤርጋሚሳስ አከስጀደም ኑቲ ወሪ ሀር አንተነ ድርቅ አመረ ጀሮ የሮ አያነ ከነከበጀኑ ገመቹን ኬኘ ጉዳደም ሰበብኒሳ ወጋዲግደሚ ሸነን ሀርጣ ዱረ ዮ ኢላለ ኦዴሲ ዳባ ፈገኘ ኤራ ሚለ ነማቲን ደበር ፈማቱሬም አል የሮሰኒ ባየ ኡልፋታ ተውለ ጃለን የሮሰን ድርቅ አመረቱረን ጭቾ ምነሳን ቀበን መዳሉን ነመ ሂረክሱም ቀብሶም ቢልሱማ ኦሮሞ ሐለሰን ከስ ደበርቴ ሀርጠጌሴቱን ቦሪራ ፍሬ ኒ አርገነዋንቴፍ ጀባጣች ንንጀደም ቀብሳ ዑመር አብዱራማን ድሬ ቀብሶራ ጣላ ከፍ ሲገለቴፈና ማሚሉማንከ ኢትያፉፉ ሰገለም ቢልሱማ ኦሮሞ ረኮ ሄዱ ከስ ተሬ ወጋ ዲግደሚ ሸነፋሳ ከበጀቹን ሄዱ ከነመገመቼሱ ረኮ መተ ኦሮሞ ረቲ ራወተሙ ጉራ አዱኛን ገው ሚሴንሶኒ ሰገለም ቢልሱማ ኦሮሞ ቆደ ጉዶ ራወተኒፍ ገለተቀሙ አመስ ሳባኡን አኩመ ከነዱራ ዋንዲ ኖኒከኝ ኡመተ ከኝ ረቲ ራወተን አዱኛት ሳጢሉን አፋን ኡመተ ኦሮሞ ተይ አከወጀቱ አብዲ ቀብና ጀባዳ ገለቶማ ሙልጣታ በከጅሩራም ጠገፈታ ከኛ ሙልጣታ ጣምሰ ኑ እርግቴፍ ባይ እስኔ ሲገለቴ ፈና ቀብሳ ንጋቱን ድሬ ቀብሶራ በገውንዴ ፈመሰገሌ ብልሱማ ወሮሞ ጋዲግደሚ ሸነፋን ኑንጌ እሲንጌ እርገጀድ ኢቦደ ወለሎ ወቦ ፋርሱ ከነ ጉረ ጠገፈቶታን ናንጋጀድ እጅራ አከታኑ ትዴስናፍ ወቦ ወቦና ጀቤሳ አኩመ ከዴሳ ኦሮሞ ሁምኔሳ ኢፈቲኑ ባሳም ኢሰጉማ ባሳ ከንጃለን ከሌሳም አከባሮቱንሳ ዓለሙ ቂጤሳ ኢለሞ ቅልጡ ጄነራል ታደሳም ማሞ መዘምር መገርሳ በሪ ጃለን ሴናጋሪ ኢገሳኒቲን ኢቀኒ ባሰኑራ ጡሪ
nuffakkeenya ta'e lubbuusaa dabarsee seenaa saba guddaa dhiigasaan barreesse. Saaphana gabrummaa Oromoo irraa kaasaa gabrummaa balleessee salphinaa nu baasaa wabonaa jabeessaa isa abdiin sabasaa. Qabsaa nagaatu galatoomii hirmaannaan kee itti afuufuu siin jenna. Sagaleen bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa kabajachuunsaa hedduu nama gammachiisa. Saabaa'oon Oromoo bilisummaa barbaadu biratti kabaja guddaa qaba. Warra isa dadhabsiisuuf yaalii godhe bira darbee as ga'e ammallee itti jabaadha. Galanni keessan bilisummaadha. Nutis qooda keenya ni baana. Galatooma Mustafa Abdallaa bakka jirurraa. Dhaggeeffataa keenya Mustafa Abdallaa ni galateeffanna. Jaallan qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo baga guyyaa seena qabeessa waxabajjii 15 bara 2013 waggaa 25ffaa dhaloota saabaawutiin walumaanuu nuun ga'e yeroon jedhu gammachuu guddaan kan nuun jedhe ammoo dhaggeeffataa keenya oolaa bakka jirurraati. Bu'aa bayii adda addaa keessa qaxxaamuruun haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii dhaaba keenyaa keessaa fi alaa akkasumatti tarkaanfii irree fi gootichi waraana bilisummaa Oromoo diinarratti fudhataa jiru addunyaa fi saba Oromoo gurra buusuunii fi gochaa diinni ummata Oromoo irraan ga'aa jiru saaxiluun dirqama seenaa baataa turtanii fi ammas baataa jirtan seenaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka qabdu. Fuula duraafis kan dabre caalaa saabaa'oon guddatee miidiyaa addunyaa gurguddoo keessatti ramadamee akka mul'atu abdiin qaba. Kanaafuu jabaadhaa jajjabaadhaan isiniin jedha saabaa'oon haawaaru. Dhaggeeffataa keenya oolaa dhaamsa nu ergiteef guddifnee si galateeffanna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara dhaamsa sagaleedhaan nu dhaqqabanitti isin ceesifna kan qabsaa'aa nageessoo waaqayyootiin eegalla.
Tole ani yaadni ani saba'oodhaaf qabu gammachuu guddatu natti dhagahame. Sababni isaas waggaa 25ffaa kabajachuu isaa akka addaatti na dhaloota haarawaa ta'eef natti mul'ate. Kanaaf gammachuu guddaa natti dhagahame ibsuu barbaada. Saba'oon gurra ummataati. Saba'oon haqa jiru ummataaf dhageessisuu dhiiga jaallawwan haqaaf kufan ibsuu dhugaa jiran ummata Oromootiif baay'ee ifa baasee ragummata gurra ummata Oromooti. Kanaaf dhufanii jaallawwan saba'oo irratti hojjetan asitti nu wajjin kabajuun isaanii gammachuu guddatu natti dhagahame. Kanaaf gammachuu dacha dachaatti natti dhagahame. Ani wanti jaallawwan bakka adda addaa jiran oboo bakka adda addaa jiraniif lillisii kan dhaamsa dhaamu barbaadu jaallawwan sagalee saba'oo irratti hojjetan cimsuu qabu. Waan nurraa barbaachisu haamilee waan nurraa barbaachisu waan akka walaloos ta'ee waa'ee gurra ummataa ga'u hunda karaa keenyaan nullee dhaamsaan xalaadhaan ergatneeti walaloo bifa adda addaatiin erganne ol hidhannee waan deemnuuf wal jajjabeessuu qabnaa jedha. Ummanni keenyallee isaan jabeessuu qabu. Ummanni Oromoo biyya alaa biyya keessaa kan jiru hundinu saba'oo sirnaan nu cimsuu qabu nu jabeessuu qabu kan jedhu yaada dabarfachuu barbaada. Irra caalaa gammachuu guddaa waan itti dhagameef baay'ee ibsuudhaaf baay'ee na dhibeera gammachuudha kan hammana jedheeti dubbachuu waan hin dandeenyeef kanuma jechuu barbaada. Galatooma.
Waggaa 25ffaa hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo qopheessitoota sagalee bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootiif uummata Oromoolleen baggeessan bag waliin geenneen jedha. Kanatti aansee ayyaana waggaa 25ffaa hundeeffamuu sagalee bilisummaa Oromoo qopheessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo as nu biraatti argamanii ayyaana gaarii kana nu waliin kabajuudhaaf akka nam tokkootti gammachuu guddaatti natti dhagahame jechuudha. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti anaaf akkaan dhufee qopheessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo biraatti argamanii dhufanii nu waliin kabajuudhaaf anaaf yeroo duraati. Kun ayyaanni akkanaa dhaafan keessallee ayyaan hedduutti jira. Ayyaanni oowwaaf bareedan akkanaa hawwii waraana bilisummaa Oromoo irra qabamuuf miseensi dirqamaaf bakki bira jiru tokko tokkoota malee bakkuun jiru hunda buututti dhufeetti jechuuni baye wan nam gamachisu baye wan nam atolu wan amle gudalle namati godojet kanafi kopiso sagale bilisu moromoti akuma uyihesan jabatni situ faturten amasi jabada galat omanjedaichu barwada injfano mato romoti abbasara
unde sama sabao elajise wonne gudane wanjiru kana ero ammatet wakatokot wolgenye kabajechu kenyas wan gudatokko ogamachu gudatokko kanat dagame baaye funmo barbaachi saada wangari tokko arge kanafo wangari da jechu barbaada jechu sabawra jallano jetanit wonne gudanan daamu barbaadu hojin hojetamajru baaye na magafato antef jallana chiro jetanis sagale barbaachiso ta wan hojetamajru wan ummata oromo tirat dalagamajru gurro ummata oromo tirangau brangau hojin hojetamajru wan gudada kanafu ammas jabada jajabada walmanjira jechum barbaada injifannon ummata oromo girma kabade
ወጋዲ ደምሸናፋ ወንዴ ፈምሰገለ ቢልሱ ሞሮሞ ኮፒሲዞ ሰገለ ቢልሱ ሞሮሞ ቲፊ ወራን ቢልሱ ሞሮሞ ቲፉ ማትሮሞልን ባገይሰን ባጓሊንገን እንጀላ ካናታንሴ አያና ወጋዲ ደምሸናፋ ወንዴ ፈምሰገለ ቢልሱ ሞሮሞ ኮፒሲዮኒ ሰገለ ቢልሱ ሞሮሞ አስኑ ብራ ተርገመኒ አያን ጋሪሃ ሙዋሊን ከፈጁዳፍ አከናም ተቆጥ ይገማጁ ጉዳት ነጥራጋመ የጅ ኩናሞ ወራን ብልሱ ሞሮሞ ከይሰቲ አናፍ አካን ዱፌ ኮፔሶን ሰገለ ብልሱ ሞሮሞ ወራን ብልሱ ሞሮሞ ብራት አርገመኒ ዱፋኒኑ ወሊን ከባጁዳፍ አናፍ የሮድራት ኩን አያኒ አከና ዳፋን ከሰላ አያኒ ዱት ይራ አያኒ ኦወፍ በሬደን አከና አዊ ወራን ብልሱ ሞሮሞ ረቀበሙ ምሴንሲ ድርቀማፍ በክብራ ይሩ ቶክቶክሎ ተማሌ ባኩን ጅር ኡንዳቡ ዱት ዱፌቲን ጀቹኒ ባየ ዋንም ገመችሱ ባየ ዋንም አጥሉ ባን አምለ ጉዳለ ለማት ወዶጅት ካናፊ ኮፒሶ ሰገለ ቢልሱ ሞሮሞቲ አኩማ ውይሄሰን ጀባትኒ ሲቱ ፈቱርተን አማሲ ጀባዳ ገለት ወማንጀላች በርዋዳ እንጂፈን ወማት ሮሞቲ አባሳራ
ጀልከበረቲ ጀወራ ሳባው ኮፔሰ ሳባው እንደማኑ በጋ አያነው ጋዲግ ደምሸነፋ ሁንዴስ መሳባው ትንስ እንገይጅ ተወርባዳ አኒ አከነመት ኮቲ ወንቲነት ደጋሙ አያነ ሳባው ከነረት አርገሜ አያነ ሳባው ከነ እሲኒ ወጂን ጋሲሰ ሳባው ትወጂን ሰከበጅ ጆግያ ባየ ገመቾ ጉዳት ነት ደጋማ እጭ ወርባዳ ከነታንሴ ወንጀ ጆርባዱ ኮፔሰ ሳባው ቲፍ የሰገንታን ከይሰን ወልማገላ አርዶፋን ጅራኒ ወርዶፋሲ ባየ ዋንነመትሉ ባየ ደመገመቼሳሲ ከናፍ ጀጀባዳ ጀጀባዳ ወመኖሩሙ ሲምብረጅራው ነው ጥሶቦን ሲምብረጅራው ዋሁንዳኑ ሲኖጂራዋን ታቲ ጀጀባዳን ሲቾርባዳይቱ ከነታንሴ 50 ነን ወመኖሩሙ ቲፍቀቡ ወመኖሩሙ ዳከም ቢየ ከይዘጅርኒ ቲከም ቢየ ኦርማጅረን ወልማገለ ሁንዱ ናም ኦሮሞ ተይ ማርተሳ ሳባው ጥናዳበቹ ቀባ ኢርጋ ሳባው ሁርዱፉ ቀባ ሁርዱፉ ቆፎተንታንሞ አፌ ከሳባው ገሊዳን ገውዳፍ ተታበቹ ቀበናሙ በከጅሩ ያደጅሩን ቀባየቹላ ከነታንሴ ወራነ ብልስማ ኦሮሞ ድሬ ከነጥዮሊን አርገምኒ አያነ ከነከበኘት ወሊን ከበየኒ ከናንስ ለጀባዳ ህርማና ከይተን ሳባውጭ ናንዳ አባዳዳ ሳባውን ኬኛ ሳባውን ሰገሌ ኬኛ ወንታቲ ሳባው አጀጀቤሱኒ ወራነ ንጭ ወርባዳቹ ለገባው መት እንጅፈኖን መተሮሞ ፍንገዳን ገዳ ብልስማቲ መቃንከያ ዑመር አብዱራህማን አደም ጀዳማ ገለቶማ
እጋን አገፈቶ ተከኛ ቆጲን ጠላያ አገፈቶ ታራፍ እንዴት ፈነስ ከነማራ ወቴረ ከነን አምሰኑን ጋን ኡንዳን መቃድ አገፈቶ ተከኛን ገለቶ ማጀነ ያደ ቀብደን ኑንጋው ካራቴ ሶሌ ከኛን ኑቁናማ ቴሶን ከኛ ከመነ ፖስታ ኤስቢኦ ፒኦ ቦክስ ሻንታሚ ቶክ ዱዋጃ ኩደን ኩደሰዲ ሰዲ ጃተሚጃ በርሊን ጀርመኒ emailin kenyammo sbo.radio@gmail.com yokanammo sabao.radio@gmail.com facebookin kenyammo sagale bilisuma oromo jeda qopi tala biron angawliti debinuti nagannu ftura Thank you.
Egan kabajamur agif fatota kenya sagaliblisuma oromo saganta afan oromo rak op ingel galakanaf indai kanuma rawetera wanu agif fatanif galanike sambilisuma taw qopi wal fakkatu kambirotin hangawlitide ibnuti nagafaya kesenuf bula injifano ummata oromof